Coronavirus, coronavirus, oh Lord, we don't want coronavirus, coronavirus.
Oh God, hear our cry, for you hold the key to our lives.
Coronavirus, coronavirus, oh Lord, we don't want coronavirus.
Coronavirus,
corona, corona,
corona,
oh Lord. Ndị China chacha ganu o, anyị pụta kwa balu haka. Biko ndị onye ma ya malu ya na nka anyị na amaghị agaghị amanyị o. I kwere m nkwa na ọrịa na-efe efe na ọ bụghị ụka anyị o. Na ọrịa na-egbu ndị ọzọ, ọ bụghị maka ndị kwere kwe. Otu a ka ọ dị, wezugara anyị o, ya bụ coronavirus. Biko onye nwa ka na anyị amaghị ka anya bọrịa si wee bido. Ekwekwala ka o gbuo anyị o. Anyị narị oge. Na amara m ihe bụ na ịfụ nwanne gị na ya bụ zekwe bụ n'aka o. Onye ọ bụ na-ezere onwe ya maka ndị mba ọzọ liri eri. O nwezie ka esi nọkọ bụrụ mmadụ atọ ma ọ bụ anọ n'ezie nụnụ kwukwara akwazi nwanne gị onye gbacha ọsọ tụba ihe o ji n'aka. Chineke mere anyị ebere. Chineke eluigwe ama m na ị nanụrụ olu m o. Ejikwala maka ọrịa ndị mba ofesi si anyị onye abịazila ọgbakọ. Ọ bụ ya gwara anyị. Oo ya bụ ọgbakọ ụmụchukwu ebe anyị si na-efe ka ofufe. Chineke anyị achọghị ya. Ị na-ekwe ka anya mba ọrịa bụrụ ihe ga-eme na anyị agaghị ezukọzi. Anyị achọghị ya. Wee rute n'ụlọ chọọchị kwuo nyerịta na onwe na-ekele nke udo. Onye ọbụla ekpuchi aka ya maka onwere onye ma nke onye na anya. Ndị mmadụ na-ata afụfụ ha si ka anyị na-akpụ nụ n'ime ụlọ. Ọ na bụ anakpụ ọnụ n'ime ụlọ nye ga-eri esi n'elu weda. Ụfọdụ si township na village maka ọrịa ha amaghị isi ya o. Ebe ụmụnne anyị so ekwu anyị na ihe oliri bụzikwa n'enu ọchị. Ebere chi. Coronavirus adịghị anyị mma. Chineke biko wepụrụ anyị ya. Ọkwọ ndị rakịnịran na-achọ ọgụ hafọ n'ọgwụgwọ ọsọ. Tupu ịmalite si chu ebola wee chụọrọ anyị lasa fiva. Chụba ya o. Sikwana etu ahụ chụọrọ anyị coronavirus. Ọ mara ebe o si ya sikwa chibo.
Said that the affliction will not rise for the second time. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, so Jesus was lifted up on the Mount of Calvary.
Jesus,
anyone that believes in him shall never die. Oh. He's doing the truth and the life. Just believe. For there is no sickness Jesus cannot heal. I remember what he said, by my stripes you are healed. We don't need coronavirus.
Cha-cha.
Oh Lord, heal our land.
Hear our
Lord, hear all our supplications. Oh. Lord, we pray thee. You say that our body is the temple of the Holy Spirit.
That is your word.
And not the temple of the sickness or virus of any kind.
Oh.
This virus is a threat from the pit of hell.
God is your
man, and you are no where I'm with you, Pesuga, Garikegi.
Arise, O Lord, let your enemies be scattered.
Do what only you can do so that corona will go.
Jehovah, arise. upon us, this virus will vanish.
Sure.
Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Let me not be ashamed, never my enemies triumph over me. Coronavirus, coronavirus. Chineke we koranyi ya coronavirus.
Jesus,
nanya chogi, corona,
we poran yo,
corona,
corona,
chuku we poran yo.
Jesus, nanya chogi, corona.
NaidaPraise.com